Osongi mobembo tokutani ganda yo tobimi Ebandeli yanga na yo cinema Omekinga ina bonito tina nini mama ye Omekinga ina bonito tina nini mama ye Nae baso kila jali kaka pona kubima kana yo Nala lite butu mbimba kaka pona kukanisa Naka mwe mingyo moninga Pasi ya boe na konka tena motema Kubima na moto yo alingaka yote Akosa yo na bulingo ya murfu Loba libela mama ye Loba libela, loba, loba Nambo iba panzanga isango lobi na lobi
Cinema, cinema D'après moi du bonsoir, on aime cinema
Loba libela, mama ye Loba libela, loba, loba Boy va panzanga isangolo bina lobi Madaya ya bagala bangalanga ya bagala bangalanga ya yali gagagante yali gagagante osalanga nyosobo pesanga isengo nali gagira loba yo lingina nakaka sinema to pesani loboko Zanga linga gigante Zanga sarangi sanga Zanga menga gimontema Zanga linga gidae bana pama Tina nini mama Tina nini mama Natuna pesa mwepema ye Nini mama Natura pesa motema e
Kako.